Or Brother Emmanuel, will you open in prayer?
Asante kwa uzima, asante kwa huruma, asante kwa msamaha. Sisi ni watenda dhambi, lakini kwa sababu ya huruma yako na mapenzi yako, umetupatia nafasi ya siku nyingine katika maisha yetu ambayo ni mafupi, Mwenyezi Mungu. Umetupatia tena nafasi nyingine la muhimu, jambo la muhimu la kufanya siku ya leo, kuweza kusikiza neno lako takatifu ambalo lina uzima, lina hekima na maarifa, Mwenyezi Mungu. Tunaposikia hili neno siku ya leo asubuhi kutoka ndugu Jeff, tuweze kufungua masikio yetu, kufungua akili zetu, tuweze kuwa wepesi wa kuelewa na kufahamu ya kwamba neno lako ni takatifu na linafaa kutukuzwa, Mwenyezi Mungu. Naomba kwamba utusaidie kwa kila njia na hali, tunaomba haya machache tukiamini katika jina la Yesu.
Amen. Joy to the world. Very good. Now I want us to turn to Proverbs chapter
19.
And we're going to talk this morning about the importance of obedience.
Na siku ya leo tutaangazia umuhimu wa kutii.
So we have several references to obedience here in Proverbs chapter 19 and elsewhere in Proverbs.
Na tunaangazia sura ya 19 na sehemu nyingine za kitabu cha Methali kwa sababu zinasema zinaelekeza watu jinsi iliyo bora na umuhimu wa kuweza kutii neno la Mwenyezi Mungu.
This morning I want to focus on just a few of these verses.
Na leo ataangazia mistari michache.
First is Proverbs 19 verse 3.
Na mstari wa kwanza atangazia ni sura ya 19 sura ya mstari wa 3.
Here the word of the Lord says the foolishness of man ruins his way and his heart rages against the Lord.
Mstari wa 3 unanena ya kwamba upumbavu wa mtu humpotosha njia yake na moyo wake hununa juu ya Bwana.
Verse 16.
Mstari wa 16.
He who keeps the commandment keeps his soul. But he who is careless of conduct will die.
Yeye aihifadhie amri huhifadhi nafsi yake. Bali yeye asiziangalia njia zake atakufa.
Verse 21.
Mstari wa 21.
Many plans are in a man's heart, but the counsel of the Lord will stand.
Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama.
And verse 23.
Mstari wa 23.
The fear of the Lord leads to life, so that one may sleep satisfied, untouched by evil.
Kumcha Bwana huelekea uhai, atakaa ameshiba, hatajiliwa na ubaya.
So first let's look at that verse 16. He who keeps the commandment keeps his soul.
Sasa tutaangazia mstari wa 16 ambaye anasema yeye aihifadhie amri huhifadhi nafsi yake bali yeye asiziangalia njia zake atakufa.
Keeping God's commandments keeps one's own soul.
Ile hali ya kuweza kuzishika amri za Mwenyezi Mungu huwa zinapatia mtu uhai.
Now when that word commandments is referring to the word of God.
Lile neno ambalo nasema amri inamaanisha kwamba neno la Mwenyezi Mungu.
So there are specific commandments of God such as the Ten Commandments.
Kuna amri maalum za Mwenyezi Mungu kwa mfano zile amri 10 ambazo Mungu alipatia Musa.
But there is also the entire word of God, that is the complete Bible, the whole counsel of God.
Na kuna nafasi nyingine, kuna lile neno la Mwenyezi Mungu ambalo limeandikwa katika maandiko matakatifu,
including this book of Proverbs,
na zaidi pia inayohusisha hii kitabu cha Methali,
which has general principles and precepts for the way people are supposed to live.
Na ambazo zina kanuni ambazo zinaelekeza watu jinsi wanafaa kuishi katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu.
And so when it's referring to keeping one's soul,
wakati inazingatia na inangazia kwamba ile hali ya kuhifadhi nafsi yako,
what is in view here is preserving one's spiritual welfare.
Ni ile hali ya binadamu ambaye anaamini Mwenyezi Mungu kuhifadhi nafsi yake kulingana na amri za Mwenyezi Mungu.
So in other words, your spiritual care or your spiritual health.
Ile hali ya kutunza nafsi yako ama afya yako ya kiroho
can only be cared for according to the word of God.
Kuna njia ambayo lazima itunzwe kupitia neno la Mwenyezi Mungu.
The witch doctor is not only wasting your time, he's having you practice things which are wicked, things which are against the creator of the universe.
Ukipoteza njia zako kwa njia za hila, kwa mfano uende kwa mganga, mganga yule anakupoteza kwa sababu anafanya unaenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, unatenda dhambi.
So keeping the soul has to do with keeping the word of God.
Ile hali ya kuweza kuhifadhi nafsi yako inategemea na vile ambavyo unahifadhi amri za Mwenyezi Mungu.
Which one can only do if you have a proper fear of the Lord.
Na hii inawezekana tu kwa njia bora, kwa njia ya wewe kuweza kumcha Mwenyezi Mungu.
Remember, it is the fear of the Lord which is the beginning of understanding. Proverbs 1:7.
Ile hali ya kuweza kumcha Mwenyezi Mungu ndio njia pekee ya kuweza kumfahamu na kujua neno la Mwenyezi Mungu.
Those who are not Christian do not have a proper fear of the Lord. That's why they go to the witch doctor or any other false teacher.
Yule mtu ambaye amekosa kumcha Mwenyezi Mungu, kutini na Mwenyezi Mungu, anapoteza imani yake na njia zake, na ndio maana anaenda kwa mganga na watu wengine.
They are not Christian.
Hawa si wa Kristo, hawa si watu ambao wanaamini neno la Mwenyezi Mungu.
They don't believe God.
Hawamwamini Mwenyezi Mungu.
And so they go to liars to hear what they want to hear.
Kwa hivyo wanaenda kwa watu wa ulimwengu ambao wanapenda uongo ili wafurahishwe na ile ambao jambo ambao wanaambiwa wenyewe.
But if you want to keep your soul, that is if you want your soul to be healthy, then you focus is on the word of God and nowhere else.
Kama unataka kuhifadhi nafsi yako uwe na afya katika neno la Mwenyezi Mungu, ni lazima utazishika na kuziweka amri za Mwenyezi Mungu.
Keeping the word of God prevents sin's breach of fellowship, meaning that we remain in union with God as we seek him and follow him in his word.
Ile hali ya kuweza kushika amri za Mwenyezi Mungu huwa inasaidia binadamu yule ambaye anaamini na Mwenyezi Mungu, kwa sababu inaweka mnakuwa na ushirika mmoja, kwa sababu mnatembea katika shauri la Mwenyezi Mungu.
But now when we are sinning, when we're doing our own thing, when we are against God, we have no fellowship with God.
Wakati unakosa kutii neno la Mwenyezi Mungu, wakati unajifurahisha mwenyewe, wakati unatenda dhambi, unakosa kumtii Mwenyezi Mungu na unamuasi Mwenyezi Mungu.
Keeping the word keeps us from guilt.
Ile hali ya kuweza kushika neno la Mwenyezi Mungu ama amri ya Mwenyezi Mungu inakuondolea hatia katika maisha yako.
I don't mean guilt in the eyes of God.
Na anasema sio hatia kwa macho za Mwenyezi Mungu.
The believer is not guilty before God because Christ has paid the penalty for our sins.
Huwezi kuwa na hatia mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu Yesu Kristo alitenda yote na amechukua nafasi yako na unaweza hesabiwa mwenye haki.
And if you're an unbeliever, there's no amount of following the word of God that will make you not guilty.
Lakini kama wewe umekosa kutii na kuamini neno la Mwenyezi Mungu, hata ufanye nini kulingana na uwezo wako mwenyewe, lazima utapatikana na makosa na wewe ni mtenda dhambi.
But when I say obeying the word of God keeps one from a sense of guilt, what I'm talking about is your own conscience.
Wakati anasema ya kwamba ile hali ya kuweza kushika amri ama neno la Mungu huwa inatembea katika nafsi yako na inakuwezesha kujua wakati unatenda mabaya ama mazuri.
Now verse 23 we read, the fear of the Lord leads to life.
Katika mstari wa 23 sentensi ya kwanza tulinena ya kwamba kumcha Bwana huelekea uhai.
Keeping the word of God by faith in Jesus Christ is the way to real life.
Ile hali ya kuweza kushika neno la Mwenyezi Mungu kulitii ndio njia pekee ambayo inakupatia uzima.
There is no real life outside of that. There is only sin and death and condemnation.
Kando na neno la Mwenyezi Mungu, nje ya shauri la Mwenyezi Mungu, kando na amri za Mwenyezi Mungu, yote ni dhambi. Kwa sababu ni ile hali ya kujiletea hukumu kwa sababu ya maneno yako na nafasi yetu ya kupenda kutenda maovu.
There are many who deceive themselves thinking that they are living a good life in this world.
Wengi wetu huwa tunajidanganya tukidhania kwamba tunaishi maisha bora katika ulimwengu wetu huu.
They might have money, they might have power, they might have lots of fancy things.
Pengine unaweza kuwa na mali, unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na vitu ambavyo watu wengine wanatamani.
And they're very proud of themselves thinking they are living a good life.
Na kwa sababu wako na hivi vitu kama hizi ambavyo vya muda, wanakuwa na kiburi na ujeuri wakidhania kwamba vitakuwa vya milele.
But if they never come to faith in Jesus Christ, they live empty lives.
Lakini wakikosa kuwa na imani ambayo inatokana na kazi ya Yesu Kristo na uwezo wa Yesu Kristo katika maisha yao, wataishi maisha ya upweke, watakuwa na hali ya huzuni kwa sababu yote hayawezi tosheka kulingana na mambo ya ulimwengu.
They never have real satisfaction.
Hawatatosheka na nafasi ya ukweli katika maisha yao.
They never have real joy.
Hawatakuwa na furaha ya ukweli katika maisha yao.
They never have real life.
Hawatakuwa na uzima wa ukweli ama uzima wa milele katika maisha yao.
And when they die, they realize just how empty their life was.
Na wakati inaelekea nafasi yao kwenda mautini, ndio wanagundua na wanajuta ya kwamba walikuwa naishi maisha katika njia ambayo imewapoteza mwelekeo, na kwa hivyo wanaambulia patupu.
And they are condemned for all eternity under the wrath of God.
Na katika ile hali wanahukumiwa juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hali yao ya kuasi Mwenyezi Mungu.
This book, this word of the Lord, this word that God has revealed to us tells us that we must fear him.
Hili neno Mwenyezi Mungu ambaye amejifunua kwetu kupitia haya maandiko matakatifu na wale wa mitume na wale waandishi wengine wote inatuambia kwamba ni lazima tumche yeye peke yake.
We must respect the Lord and we must obey the Lord.
Ni lazima tumheshimu Mwenyezi Mungu na ni lazima tumtii yeye kama muumba wetu.
Anything less than that leads to death, not life.
Na Mungu haangalii kusema kwamba ni pengine ama labda. Ni lazima utii neno lake kikamilifu ili uweze kuhesabiwa mwenye haki.
And as we obey this word of the Lord, as we come by the law given in this book, as we come to an understanding of our sinfulness.
Wakati unasoma maandiko matakatifu unakuja kufahamu na kuelewa kwamba neno la Mwenyezi Mungu linastahili njia fulani, linahitaji wewe kutii neno la Mwenyezi Mungu kikamilifu, unagundua kwamba wewe ni mtenda dhambi.
Now we come to an understanding of our need for a savior.
Ndio maana unafika kiwango ya kwamba unafahamu kupitia kazi ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako na Roho Mtakatifu ya kwamba unamhitaji katika maisha yako ili ubadilike.
We realize it is foolish to think we can save ourselves.
Na unagundua kwamba ni kitu cha upumbavu ya kwamba unaweza jiokoa kupitia kwa uwezo wako wewe mwenyewe.
And we must come to faith in Jesus Christ alone as our savior.
Na ni lazima Yesu Kristo awe mwokozi wako kupitia kwa imani yake ambayo ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu na neema yake ili uweze kupata kuokolewa.
And those who have done so will find that a life lived in obedience to the word of God is a life worth living.
Na wale watatii na kufuata vile maagizo ya Mwenyezi Mungu ambayo aliyeleta katika ulimwengu wetu watagundua kwamba neno la Mwenyezi Mungu lina uzima na watatosheka katika amani na furaha.
And to live any other way, to live in opposition to the word of God, is to live a life of dissatisfaction, not satisfaction.
Na ile hali ya kuweza kuishi maisha ambayo unamwasi Mwenyezi Mungu, una kiburi na ujeuri na unafurahia kuishi katika dhambi, ni ile hali ya kumwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba wewe hautatosheka kwa sababu yake ndio ya milele.
Verse 3, the foolishness of man ruins his way and his heart rages against the Lord.
Mstari wa 3, upumbavu wa mtu hupotosha njia yake na moyo wake ununa juu ya Bwana.
Those who are foolish live their lives however they want, according to their own feelings. They have no concern or desire for the word of the Lord.
Wale ambao ni wakaidi, wale ambao wanahila ndani ya moyo wao, huwa wanaishi maisha ambayo inawafurahisha hao wenyewe. Wanakosa kumtii Mwenyezi Mungu, wanamwasi Mwenyezi Mungu kwa sababu wanajua kwamba hao ndio wanaweza, lakini siku ya mwisho watagundua kwamba Mwenyezi Mungu ndio anaweza yote.
And that is man's folly.
Na hiyo ndio nafasi ya binadamu kuwa na upungufu wa utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu.
To live in the world God created in a way that does not acknowledge the creator is utmost foolishness.
Kuishi katika ulimwengu ambao unamilikiwa na Mwenyezi Mungu na binadamu ambaye anadharau kazi ya Mungu ni nafasi ya kuonesha kwamba vile ambavyo binadamu ni mpumbavu mbele ya Mwenyezi Mungu.
And yet that is how the world lives.
Na hiyo ndio hali sisi huwa tunaishi. Tunakaidi Mwenyezi Mungu, tumejaa hila na tunatenda maovu juu ya viumbe vyake ambaye aliumba.
That is how every unbeliever lives.
Hiyo ndio hali ambayo yule yote amekosa kumwamini Mwenyezi Mungu anafurahia kuishi.
Unfortunately that includes many of you.
Kitu cha kuhuzunisha kwamba wengi wetu kati yetu ambao tumekaa hapa siku ya leo tuko katika ile nafasi ya kutotii na kutomwamini Mwenyezi Mungu.
And the worst thing about the foolish man is they are so foolish they don't even realize they're foolish.
Kitu cha kuhuzunisha zaidi ni kwamba yule ambaye ni mpumbavu anakosa kutii hata hajui kwamba yeye ni mpumbavu.
When a believer sees the way a foolish man lives, they know exactly what the problem is. They have no fear of the Lord. They're living in opposition to God. And yet they don't understand why their life is such a mess.
Lakini kwa yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, anafahamu kazi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemfunua kwake na amempatia hekima na ufahamu na maarifa. Akiona yule ambaye amekosa kumwamini Mwenyezi Mungu, vile ambavyo anatenda, vile ambavyo anaishi, anaona kwamba huyu ni mtu ambaye anaelekea kujiangamiza.
But the believer knows because they too were once just like that foolish man. But God by his grace has saved him from that to where now the believer knows the importance of obeying the word of God.
Lakini kwa yule ambaye ametii Mwenyezi Mungu, ameamua, amebadilika kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu,
kwa sababu alikuwa sawa na yule jamaa mwanzo kabla Mwenyezi Mungu kumchagua na kumbadilisha, huwa anafahamu na kugundua mahali ambapo huyu jamaa amepotelea ama amepotea.
Apart from a love for the Lord that leads to an obedience of the word of the Lord, apart from that,
kando na
ile never live a real life.
Kando na ile upendo ya kuonesha kwamba unapenda neno la Mwenyezi Mungu, unafuata maagizo yake, hauwezi kuishi maisha ambayo umetosheka nayo kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anawezesha yote.
Let's all stand and pray. Our heavenly Father, we humbly come before you this morning, recognizing we are but sinners. We have nothing to bring to you in order that you might save us, other than the finished work of Jesus Christ alone. Lord, help us to come to an understanding of this great truth given us in your word, Lord, that our race has fallen, the human race has fallen and sins against you every day. And we are born in that spiritual death and only made alive by faith in Jesus Christ. And even that faith is not our own doing, but it is a gift from you, Lord. Help us to understand these things. Help us to understand what we have in you, Lord. And help us to understand the care and the health that our soul finds in a life lived in obedience to your word. Lord, help us in all of these things. And it's in Jesus' name we pray.
Amen. Praise God from whom all blessings are. Praise Him, all creatures, hear me, Lord. Praise Him above you, heavenly home. Praise Father, Son,
have a wonderful day.
Thank you, sir.
Santa.